yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare nogay didi lewru juin hitane 2016 jena yamde sokirdu studio tamani miden tawa e maison de la presse bamako ndetti nono do kabaruji di umar waygalo sekira bon competitivité hitane won ko kaldale kawrangal sinina leedi meden di kenyen kanko horeju leedi do ibrahim boubacar keita o yide gede cinnide kaldale kawrangal fa yottu ardibe golleji di kanko no docteur lamtan la mambara ministre kumini do hakkunde alansire leeder goddo o holli tiwidi hitane hikande golleji di ana kani yarde yeso bale lutindirde la moode be biye cikkiti wakkati jono no dido golleji kani yarde yeso be ngadi noddango fewde horeju leedi do tinno wayita datol gol nangi gol yalla leedi ndian yalta etid allaji tan fuddi kenyen do bomako do rewbele gombele nokkobe yella be ngatta koyde mabbe no jam e dejjere hani wartidli nokko faabe kaba no kabaru jaddin kako wori lanni be ngal do kawtal waldini no dutta APDF fokkindiri juude e West Africa do won leedi Senegal wakkati jono ko yata rewbele chapato tan gonno li ngal do kawrital fa hande kambe yimbe la gombe to yeli manito bale halana ne gode tonde kanye lamu kobe gombe tonbe huli tan wede pamran gal dum gasay hakkuno mabbe sabi de wotnaabe wobbe anton don yimbe la gombe tonbe bli bale halana ne be kolliti wide be do wotnaabe wakkati fana mallabe to do radioji sekiraabi won sembe kabaruji dimin jogino do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hebaade ko horeju leddi no Ibrahim Boubacar Keita holitamede hecci kenyo yide do won gubernatorade Azawadde kanye plateforme fa yotto yo ardibe do won hala kaldale kawrangal no wori leedi meden di be jidi do won pale noddirteedo kulboto le majjube jewtiki wakkati jono no kaldale kawrangal wori leedi meden di kanko ministre kumini da hakkunde alansire leedi do goldo mo wonno le gal do kawtal wakkati jono wi hitan hikkenen hani ko tay dido golleji ndara yeso fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
gila sinngol talkurundu nyande noga le region hitan 2015 ne joni woni arandere yimbele pelle de fuf kibale kawtal hakune mabbe e president IBK fay horaje fedde MNLA Bilal Ag Sherif ana wonno to kulbaton nyande altinere de kanko ne o hewa warde bamako fey ministre leydi Algérie kumni do leede godde ka holliti wiide dun yo weltare mawde non ramtan lamamra ka na tajere wiide golleji talkurdu keban lawol fayso di tidi le hitande arandere de holliti wiide hitande arandere golleji talkurdu kay ana hani jattirede hono puddode golleji di non yusufa hitande ekitagol non kago horejo dewrintidobe be holliti wiide kasen ko hewi gollata le hitande didoberde de tawenende fuddiri tidallaji fayso pelle de sakitire hawrude do gotum bangal jo ingol lam hakdejo kabaru denagu tatteji kewdi leedi ndi kay biltaki fa hande nyande altinere de goto e horebe mangal pade semabe masimbinama to bertun der region tumbutu beedade dum fu dum gubal gongal habotobe joinama
be kwaliti wi wakkati jona balet won luttindirde laamu ode be bi kaldale kawra cinnangal to alansiri to saaji wakkati jona be cikkiti no ngal do kaldale kawral worri be bi dum no horejo leedi non haani weltinde datol gol nangi sabbe de be bi hitaano ko dabbino ko saaji wi dum no kaldale kawral ngal no worri no dum gasay fe dum haday hono bona nday di wadde leeti meden di kede kanko no dirtede jiggi keita o le walde parinande o woni ko haali do hen do facci tango Ousmane Niali Bouli
yodo hinko e seeda tan kawrti bamdi dabar e gouvernement Mali de be jidi wadde hono Mali fu rewre do mum sa ndari tidal o fu e do woni dum sabe de golle o ronka gasa sabe dum wona dabar yimbe fu minen ko min jidi yimbe fu nodde ndare ko woni hakkilaji mubbe so wona dum de kalda le kawro ngal jaati wiama batu mawdo wade be ndara be ngado o batu biado ko min nyaagoto hitande de berde bura arandere de welde sabe wala fu ko laati le mayre farde men yaade yeso ciagal tan jeyde masibaji bonandaji rafi denagu e torra ji tan woni do yimbe wadde men biyan hitande arandernde wala fukone laati malli ronkini sahangal dalil fay seeda dum hersa malli tan non tandi de berne president am dalilaji kesi woylitno gollirda yide himbe fu lando dum ben ko woni hakilaji mubbe sabi no worni so wolta yen beedan heddale luggere
sekrabe jena yande hebi silimaji nay odo bay neltri mi joji modo hello am bemala ne gal mi noddata face facebook gal kwaliti wi de goto kedja dum honon gubernatorade Azawad gubal gal be noddata asiya gal be bi kanyun yonki mudu harba no ko noddirtedo ber odo suko jokkole mo noddire Alhassan Agintawa non be kwalitir wiide yimbe le bombe sumbube faale nokku makko tawimo so mbari mo non be kwalitir wiide jati ben bam yitu so utti yata fewtude e makko gubernatorade Azawad gonno to ber toode kambe jeesobe tewto be do yimbe le holita wediobe yimbe le tatombe gonno gota kuni mabbe ka nangam wattu juno kede kanko noddirtedo Almu Agu Mohammed yo kenjado kabaruji walde asiya ande ko haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
nous avons engagé immédiatement
wakati de sakke meden masimbinande jati woni ko min jokiti mobile mo bonderabe ngone mudun do min kewtuke be lewru tishit ana wadi sal commune ber kilometre du seren ka chauffeur otan min tawi le mobile ngel tawena be tato ngonno le hen minen gondi e fawde landi do chauffeur o sala kedibe ana nange orgol ngol kay ana wodi wakati joni o ana moja jati be do himbele ngoni ngadu be bonandaji abididi wana ko be jottini sakke amen goddo ifak akula majjudo gila boy
waldinde noddata APDF de mo gonde hokkindirde juude kanye walde wonde kasse wonde leedi Senegal de noddata West Africa to Senegal to le majjum wakkati jono fa pammina do wele bebe kokka do hakkilaji lobbino jam e deedere hani wartide le nokkobe jawdu yol hono be kaane sakkirade hono kabaru jaadin kobbe worrino be kolitir le ngal do kawtal ko yaatiro bel chapanta tan gonna e magal kede kanko noddata Fatoumata Siré Djakité o kanko no horejo walde APDF de ko haali do hen do focci tango Ousmane Niali Bouli
le Mali est en pleine
Mali ana wondi wawto joni o darana no denago heberte le leddi ndi fu prande golle mangal pade yaaku boygo rewbe naati mudum le Mali do ande rewbe hobbe gon palaciji mawdi yogabe soldasi en yogabe polisi en yogabe douanie en be gon gereji fulle soldasi en ede ande habugo satti be din aduna do fu wonde mudum nen do mali dori be gon e be ngada bonandaji dum joni himbe fukan daranaade dum dum sabe de min jabbe golle didde sakarabe amen Senegal en rewbe warbe famin joddo min kalda min daro ko min bayi wadde le kawrta ngal ko wayi nafude ko dum rewbe sara be isirabe jommen cuudi daraniibe leedi mbaay wadde sakkade sattingol diina en jika leedi wotir tanka waawa
faande po ndiral ana wondi e wadde hakkunde dum won walde wonde to yeli mani to debno ditta daga kan kanye dum won wotnaabe gombe tombe le majjunde do walde be koliti wiide wakkati fu won wotnaabe gombe tombe ana mallabe le radio goto holitinde wiide ko yimbeele dum won hanbe honjaadno bonanda e di ngadirino naba tonko be do yimbeele be koliti wiide kokki dum won laamu ko be gombe tombe ngonga kede kanko no dirta danan konté o kanko no horeje walde de do bomako do ko halido hen do facci tango Mohamadou Sama Seku
ya deux ou trois mois quand le ministre
ana wara lebi didi ma lebi tati de ministre o e kanye gouverneur kay o jehi jelimane ministre o bamani mi adi o wi so yottike bomako tan on neldan min yibbele ngara fu do horgol den ko hani gollede ko andete o yottini adi mako dum horobe ngari ton jati kanko hawne dum fu ana wara balde tati ma nay yoko maire wuro krimis halido radio di ko o wi horobe tilgo golle o heba ko ana holita wide daga kane wala e gonga en dulla wide bangal horgol mulamu yamri kay fay goto hana nawtorade ko heba ko fadde lamu o kaso kanko yeddi o do sariya o sefge do radioji holiti dun wide daga kane woni wala e gonga minon min kolita gouvernement leedi Mali o wide minen kay men joggi daliliji jeddoji di merdi soni ko hali ko woni ko kewi ko kay dun holita wide yimbe la lambe dun rabama
ça nous donne l'impression que eux aussi ont été corrompus
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sigirabe njurne den jaylo ne les réseaux ngadi den puddira motti suudu baba be koliti wiide kanko don médiateur de la République o holliti ton imo golma ko hitane 2015 le majjudo wi won yimbeel ngoytibe jatti wakkar jodo holliti ndi laamo o sami to muuden de kawtangal wadannode ko yaati yimbeel chappo ko yaati yimbeel temet tatano gonno le ngal do kawtal ko ni faana mudu du fa pammina ben ko woni golle do wonno médiation c'est yuru ten gardan fa do kuli korodo kenen kawtal fuddi ton fa pammina sukabe jokkol be no kan dernirade ko he muuden no kan dernier de entreprise ngawe pamoro do on to kuli korto fa be do sukabe jokkolbe keba no kontinira ko he mu no keba no dernier o ko he mudo le ngal do ko to ko yata yimbe no go yano gonno le hembe fudube sukabe jokkolbe eden gal hani watto ko yata badde jitti lanni be ngal do no wadne no tata apesinde c'est yuru ten gartan fa do gosido be bi yimbe le bombe sumbu kanye pali to camion goto ministre mabbe pali ko o do camion no ko no dirte akar kar be bi idum woddire gosi ko yata kilo nga chapantati idum le lawol ombori gol be do yimbe le bombe sumbu wiyama chauffeur gonde hen o be karbiki yonki mudube ciumi mo bengil amparanti gonnode le hen o ka hebi daniel sabide yehi suudo yi ciagal duro goto ton wakkar jono horgulan wonde wadde le hen fa faame ko ido bonandaji se urute ngardan faado an songodo yimbe le dido kanye keddi le hen ko yata jeno yom du barmi hen hono kasara ngaddo le lawol to an songo tokku nokku no dirte no ya kanye an songo idon le reseau gawo wakkar jono barumbe fu anato hopital an songo galto be koliti wirta jeewngel do mobile pamarel kanyu yeso nato to e marko dum waddi sababu du wakkati jono so zona ma ngadda ngondi e wadde do hel korugul sekirabe kabaruji mo dum jigni on do bete hande di hollitindi wiidi hitande hikka ko kaldale kawrangal sinnina le leedi meden di kenyan kanko horejo leedi no Ibrahim Boubacar Bakar Keita o yide gede tinnide kaldal e kawra ngal fa yotto ardibe no golleji din gori kanko ramtan lamma mbara o dum won kanko ministre communauté hakkunde alanziri leede golle o holliti wiide wakkati jonon gal do kawrital dum won hana kanko kaldal e kawra ngal sinnina ko hikka woni duubi din dum kande nadde le hen o wi'o miide danya ko wayliti le hen kanje gobe lutindirde lamo o debe kolliti wiide kambe be gikkana hen gikke lobbo fursa be de sa jeewi dati nangono dil arande di gasay wakkati jonon horejo leedi non han yoppo tiido dati jewto yalla hono leedi ndi han yeltirde etid allaaji kawrital fuddi kenne do bomako do gal do kawtal apdf lanini dum ko woni faana mudu dufabe jeyal hono be kaani hokkirde juude mabbe wakkati jonon be fu be dentina kambe do won leedi senegal ndi be jeyal hono be kaani sakirade kabaru no jaddi kanko wori leedi do leedele ko yaafiro bel chapanto tan gonno le gal do kawrital fa hande fo dirgulan wonti e wadde hakkunde walde dum won wonde to yeli mani to noddirtene dagge kan kanye e dum won laamu ko be gombe tombe laami be ndedo walde be kolliti wiido wotnaado gombe tombe ana goddi e mallude be li radioji gondi tondi sekrabbi won non sembe kabaruji dum jogini on do bete hande dum jooti o sane hedaade hejo jamen ka fa hande kedde hedaade hono andir on do e seeda yowtere meden de ana wodi